Utulivu ndani ya roho umesha nipa. Na candle tumewasha na stima tumezima. Na pale unapotaka kwenda nitakufikisha. The world is getting wet, I need your consent. Call your heaven sent tonight, I'm giving you my best. Before I confess how you kill me with that dress, your mind, you bless me with the rest. We need to find out where we are, cause I wanna be more than a player.
Tunate anze tu vi harmless apa tujiforce. Unasata mokwa happy and lost. Ni nini yo smile it a cost? Ni show before ni think happy a gods. Love in a power ata army high stop. Si semi aiduka usmami a cross. Kamsalaba naka unanza history tanza na itaisha na do kasa ufalada. So kwa ukorada sana utanza kuona kuona tu struggle. Atuko 5 star but tume travel. Tuende tukasmame mbele ya iPhone. Wakiona lifestyle wana na try though. Ukitoka sina kumisi na bag of tricks ya kujitoa. Niko kwa fix una macho fit na zoo show sailo uko lit. I hope ziku show kuja commit.
We need to find out where we are, cause I wanna be more than a friend. Cheki, nikatamani hata tungejuana. Chini jue upiga luku, na vile woni tunijoni komandukulu. Chini jue upiga luku, na vile woni tunijoni komandukulu. Simeshika, umeniweka ndani futi sita. Nikama mbegu mimi tajibuka, na ningependa mau nipefusa. Tiririka, nikona feelings leo za mwagika. Kuna mavitu sitakianika, na nimechoka sana kujificha.
We need to